woshobora gukora ute iyo wari umwami w'Isirayeli none ukaba uhayirwana n'umwanzi nuko ukaja kubona ukabona kandi wa mwanzi wawe akuri imbere mu maboko yawe ushobora kubica bose umve ukundi ijambo ry'Imana rivuga mu rwandiko rwa mbere rwa Petero isura ya gatatu n'umurongo w'icyenda haravuga ngo ntimukitura umuntu wese inabi yabagiriye cyangwa igitutsi yabatutse ahubwo mumwiture kumusabira umugisha kuko ari byo mwahamagariwe kugira ngo namwe murage umugisha amen turebe inshusho ya gatanu nyuma y'imyaka myinshi itambutse umwami w'Isiriya yagiye kurwana n'umwami w'Isirayeli uko ingabo ze ziragenda nyinshi cyane zizunguruka umuhana w'i Samariya muri icyo gihe imihana yose yari izungutswe n'ibihome kugira ngo abanzi babo batabasanga ubwoko bw'Isirayeli ntibasohokaga ngo bajye hanze gushaka icyo barya nuko ibihe bimaze gutambuka haba inzara nyinshi muri Isirayeli abe n'umutwe w'ingamiya waguraga ibintu byinshi cyane uko umunsi umwe umwami w'Isirayeli ahaye agendagenda umugore umwe aramutakira aramubwira ngo mwami mfasha amusubiza ati imana nitagufasha ntacyo njyewe ubwanjye nashobora kugufasha aramubaza ati se ni iki kikugoye uwo mugore aramusubiza ati ari umugore mugenzi wanjye wambwiye ngo ntange umwana wanjye tumurye none ati nawe ejo azotanga uwiwe tumurye nuko uwanjye namutanze ariko none uwiwe yamuhishe ntashaka kuko tumurya uko umwami yumvise ayo magambo ashishimura imyenda yiwe kumubabaro mwinshi cyane yageze nuko arakarira imana kuko imana itahaye ibakiza muri uwo mubabaro bari bafite w'inzara nyinshi nuko atekereza kujya kwica Elisha umuntu umugaragu w'imana nuko asanga Elisha aramubwira ati reba iyi mibabaro iturutse ku mana ati none se tugire gute nuko Elisha aramubwira ati ejo umu isaha nk'iyi ngiyi tuba dufite ibyo kurya hano muri Samariya byinshi cyane